nice to kiss, baby.
What's it?
For me. Yeah. We zombie we. What a kuroga. Sasaba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge, unafaa masiara. Unanyona mitenge, unanyona minifara.
Sieni wanangu sieni.
Slicer.